kumayuka atana ya guamanyi just kuzini da munte Darren for fisho kumayuke tuseguke kumayuke tusepononeke kumayuke tuseguke kumayuke tugenda kuzinira mu ntebe kutobya ntebe tero tugenda kuzinira mu mpale kutobya mpale tugenda kuzinira mu ntebe kuzinira mu ntebe tero tugenda kuzinira mu mpale kutobya mpale jagala kulabisa ikonomi kumayuka na kulabisa ikonomi jagala byonna mu byekola abakubenga lw'okuba toseresa nnyo tetutidde ne bw'okuba sawa ya bbaala tewali byakwenda kuwa waliwosi tusomokira bangi tuli ku mishoni kwetega laluka nga talina waya mwezinye nga batajja kukola nca kati ye sawa twetale mubiri ku mubiri sagala tomale tumayuke tuseguke tumayuke tuza twononeke tumayuke tuseguke tumayuke tuononeke okwepimpipula sokwecaca kubera kwekola ki kwepica abaana bageto mazima okwefuza balina kwekola ki kwegatta amba nakangagwa okwetasa alina kwekola ki kwekwata bobwera okola muno nakuleka olina kwekolaki kubanga nange bwenzina amazina gakunyumira ngaenyanja gakulukuta omaze okulya tosaye engalo abaana bali kuluma obugalo nokimatira tugenda kuzinira mu ntebe kutobya ntebe lero tugenda kuzinira mu mpale kutobya mpale tugenda kuzinira mu ntebe kuzinira mu ntebe lero tugenda kuzinira mu mpale kutobya mpale tumayuke tuseguke tumayuke tusepononeke